JC Calyx, the Bluetooth, hey, Mr. Sexy. Letinga na pita na lifenga mafimu meso yabo ene basulile ibale chitatinga na fike pobe minine kusela po nombalelo balenji temfumu aiha bala tota na mama weye bala minina na matenga fyako sabaleti la fyangu she nombalelo balenji temfumu aiha bala tota na mama bala minina na matenga fyako sabaleti la fyangu she Iban kumbwi la patali jiji Iban buena fya patali yeah, yeah. E ina wine baleti ilande angali lokutali Iban kumbwi la patali Iban buena fya patali E ina wine baleti ilande angali lokutali E ina wine pano Shabu inga taukwete dunguwa Uinga mbonelelo kutamona kwa tifyonse fyalife wino Kanshi quality gongo ayayaya Nifwe nifwe aba fyashi batamfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Nifwe nifwe aba fyashi batamfishe Papululu bakene Fwe wendala mashashu pile So tutambele
Iba kumbwila patale Iban buena fya patali yeah. Ina wine baleti ilande angali lokutali Iban kumbwila patali Iban buena fya patali Ina wine baleti ilande angali lokutali
Ina wine pano
Entertainment.